ujuluke futhume mabafune ingane aye yeah abajulike abajuluke futhume mabafune ingane aye abajulike abajuluke futhume mabafune ingane.
It's so hard, mama, my father,